Thamani ya mtu ni kitu ndo upatikana amani, ila ule upendo wenyewe zamani. Usiamini usithubutu, na usiukeweka reani, unaweza ponzwa na nuru kizani. Watasema mengi, mengine ya kukuvunja moyo, kumbe ni shilingi, kuikosa ndo chanzo cha upoyoyo. Binadamu, damu, wabaya, sina hamu, hamu, ila haya. Binadamu, damu, wabaya, sina hamu, hamu, ila haya, haya, haya.
Tena,
mbona madogo, ya kesho na ya jayo ndo bala.
Tena,
bosi kama mbogo, michongo imebuma na kufanja.
Tena,
lemon demesha, mela fiebele.
Tena,
gai wana sambe, jevi dalape, yey. Mara kibri jauri, kwani kipi nimewakosea? Kuniteleta nuri, ujane onawe ndo umesikia. Niache ni nye sina a, wala peche. Mema yangu amyao ni mazuri kwenu, achache ye. Nafsi yangu nawachia, kwani ndivo jinsi navofanyaga. Hata nikilumagia, ugali daga wanaridikaga. Nafsi yangu nawachia, kwani ndivo jinsi navofanyaga. Hata nikilumagia, ugali daga wanaridika. Aya, 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 aya. Binadamu, damu, wabaya, sina hamu, hamu, ila haya. Binadamu, damu, wabaya, sina hamu, hamu, ila haya. Aya, aya.
Tena,
mbona madogo, ya kesho na ya jayo ndo bala.
Tena,
bosi kama mbogo, michongo imebuma na kufanja.
Tena,
lemon demesha, mela fiebele.
Tena,
gai wana sambe, jevi dalape. Yey.
Aja, galaton, le combat est facile, quand tu connais bien. Tona de varsie. Yo, fitna after fitna. Thank you.
Tina,
I'm out.
Tina,
okay. That's wake up us.